kazi. Onjo. Bro. Nicky Squeeze umechuja huna tena rap skills. Ulikuwa Mike Tyson wa rap, hot skill. I wish you could come back ill. Ukifuse hip hop na afro pop utabamba still. Umeshuka kiwango homeboy, una mipango on point. Squeeze me, squeeze chambo on toy. Yeah, maneno unatafuna kama veve. Ukiona nazikuwa fanya wewe.
Mine penda kiwa ngumu tight nzito. Nifanye melele iweze dumu zaidi ya kifo. Nisonge mbele au ni push paka mwisho. Na sio mamisi wa nichumu wakini zoom ndani ya disco. Nifanye iwe bora sio kubali kama grupi ukini chora. Fikishe tarifa kwa mamluki. Fanye iwe vita, pistol mikuki. Na yote ni love bila chuki. Fanya wewe.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Jia nayo pita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.
Naishi life ya kiragatone. Na survive niko mchakatone. Nashika mic paka microphone. Weka like unataka kone. Kwenye map ya Tanzania bado niko juu zaidi vile wanavyodhania. Love iko tu hata kawa kilibania. Wewe unenichana kindezi na kukanya ukome. Kaunaona siwezi fanya wewe tuone.
Yeah, kuvaa vaa matunguli.
Fanya wewe.
Kumvagaa vagaa magufuli.
Fanya wewe.
Kung'aa ng'aa na mapuli.
Fanya wewe.
Kuzagaa zagaa makuburi. Kununua machangu sinza kona ba. Corona sio dengo fever homa da. Panga mikakati na mashow. Kufanya harakati na waoga.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Jia nayopita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
With the best rap group kwa nyumba. Hapa maboya wakijituso na dundwa. Tupo kwa hip hop sisuku na rumba. Tunafanya yetu vipo na jituso na yumba. Mene mwandishi, mene rapper, mene entertainer. Na bila ubishi niko hapa na wakilisha vyema. I do what I do, sifosi nelewe. Na kama ukiona misi wezi fanya wewe. Easy.
I've been doing this like this since day one. If you were my garden fan, you better run. Nilianza na kina kiref na hamibi.
It's a gangster.
Na mitaika ti.
Yeah.
Iwe leo nataka nibadilike. Nibane pua kidogo ndo niwashike. I'ma do me, I don't wanna do you. Naifanya hii for my people around you.
True.
Kama unaona siwezi fanya wewe. Kama ni ndege ego na siwezi kuwa mwewe.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Jia nayopita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.